yande joni witere min tawi sappo joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jagñal lemon sumana amadou jangganta habaruji ɗi goo fo en kalan koye habaruji ɗi dow muɗum fa han en gartan dow filla ko darto ƴeñol ndiyam maayo ngo leydi Niger waɗi bonanda e nder région ji tati Tillabéri, Dosso e Niamey en nanan koɗo ko ɗum waɗi hen nonni fande wuroten guidansori wonana le département guidarnumji région mo maradi ɗo to konda maire o enda koye seeɓeɓe enda hawri fa ƴeewyal ittamona o jotto ar filla yewtere men pinno studio kala nguule jahangal bandiraɓe amin yeehi to enda matame asumana sina waddani en yewtere dow filla ko darto ittugol itta kañu e joɓɓol janggal e nder commune on enda nonni wontiri o ca kañum wonno fawata joni fedde leyɗe duniya waddore habaruji ko tawa dow filla ko darto kullantareje gadɗe ley nokkuje ɗum waddini ɓe burtini andinore mabɓe kamɓe o ca on endan ko darto filla bonandaji ndiyam ko maayo ngo endan ndiyam muɗum waɗi nder région mo Tillabéri, Dosso kañum e Niamey ɗo endan ɗum waddi ko fawara jonti konnaɓe mbi ƴuude hono fawara yetto sappo e goho lewru septembre ndu gonɗe nder muɗum ko watta guure capanɗe jeɗɗi kañum woni ko ndiyam ɗam memi ko memi ɗum dukonɗani waɗi ko watta cuuɗi ujunaji capanɗe jeetati cuuɗi ujunaji capanɗe jeetati e jeenayi keme nayyi e capan tati e jeɗɗi woni ko saami noonni himɓe ɗiɗon maayi nder majjum faande o caɓɓe itti wiide dukonna hono no ndaara dukonna filla gese maaro laatiɗo kañi dukonnan boni bonanda laatiɗdu wawata heɓede maaro e muɗum fawara joni hadu lawol goto ngol waddi ko ministre kawjiɗo filla ko darto hono wallugol himɓe wakkati mo saɗormaji ɗiɗo gaɗi kañum e fawara joni wadde yurmede yahde ɓiɓɓe leydi mbiyeteɗo fawara jondu lawa magaji kandu waɗi jahangal yahde har ton enɗal le département mo gaya gam battoya dara yiyana hoore muɗum noyi wonno maayo ngo endan ndiyan ɗam bonniri e nder wuroji ɗin endam ɗum waddini mi wiyan se kettino nanon wakkati mo waɗi jahangal kanko e jaam armi o yahde enda o haalo e radio mbiyeteɗo fala a gaya nani haala ka bandimi tawa to enɗan wartinani
min lintanama gure sappo e joygom ɗe ndiyam hiɗi ñamugo ɗan ñaami ba goɗɗe yimɓe gure joygom kan en kay ciriyake accude no kuje ɗen yamde tatini e feccere ko miɗen jiilo dow maayogo dow gure joygom ɗe min jeehi min tawi gure ɗiɗi wala goto taweteɗo nder majje nder batani waɗan ɓaale keme ɗiɗi e lasoyi ɗiɗi e joyi dilluɗe komin nani e komin gi'i fuu min pillanto ɗum gomnati o watta gomnati e walliroɓe ɗum dow ko yaawi gaddani yimɓe leydi gayaɓe balla
yerno mbirno on keña e ley kokkol habaruji yamin ni har filla ko ndata alhajiɓe leydi Niger timminɓe hijjore muɗum en puɗɗi no garta ɗum ne ka gartogol du tabiti saabu hanke nde e nde hejjere jamma ko watto himɓe keme joyi e capanɗe jeegon woni ko laana pirogo ɗo waddi jippinɗo enɗan ni kollalngal laanaji piroji joori hamani gallu Niamey ɗum dukonda ni hono tawa e nder mabɓe himɓe noga e laatiɓe kañen kay wona celluɓe noon moustapha kadi laatiɗo goto momin gomiɗen kalda wakkati fuu tawaɗo e horeɓe sigilaade hijjore hitande hikka o haali wiide ke hande ndu e jamma o endan himɓe daara laawol laana pirowo goɗon kandu waran jippina hono ko watta himɓe keme joyi e capanɗe jeegoɓen endat ɗum yaran duni yeeso noon fawara joni dukonda ni rewɓe horeɓe nenene kay hewɓe ɓe leydi Niger keɓi hono fawara joni jande e famtinede ƴiwde nayyi yahde sappo e tati lewru septembre ɗum dukonna e dow filla ko dartanata ko tawi rewɓe waddi geɗuji muɗum en na dukonna wawi wadde sembe e ley kokkol habaruji e cuuɗi kokkoji habaruji ɗum du panasto fedde nden ɗon kañum woni ko waddani ɓe balla kaaɗo caggal mu noon koɓe jande nde ɓe gondi enɗa ɓe gaari eɓe jiilo e nokkuji ɓe gaari ɗo enɗa studio kalan kamɓe rewɓeɓen endam sey bandimi Nafisa Adamu yewtide e goto mabɓe mbiteɗo Amina Hashumi nani ko haali
l'institut panos qui a organisé
no fedde panos kan sigili jande ekkito rewɓe haaloɓe nane no watta koɓe keɓa laawol haalde dow cuuɗi habaru e bindol ɗerol kamɓe internet e duu noyi neɗɗo watta ko haala dow radio maane ley tele ɗume woni nafakka haala mum fuu du dow durwidol e hollude mardi bondi rewɓe ɗum ɗon weli kan sanne woodi du mi faami ko wona min tanno ngam min kay gollal anno amma mi heɓi kulle kewɗe ɗe keɓmi andal dow majjum ngam rewɓe howɓe ngalaano dow internet. Kanon mi milana ko internet sukaaɓe ummatoore tan jeyɗum, amma ɓe kollimin ko min fuu jeyɗum. Ngarkiɗoen da studio kala ngu maana muɗum woni heɓa rewɓe ngara ƴeewa, ngam no woodi rewɓe ɓe ngarayi radio abada ɓe annda ɗume woni ɗum noyi gollirta. Tawiɗum min keɓi jannde ekkitol dow gollal radio e internet, ndenne no haani ɓe ngara ɓe njiya no radio gollirta.
Comment fonctionne une radio?
Caggal ma jooni faana min anndina on ton enndan ni har fawre jontoyte gidan sori wonana ndeer département mo gidan rumji région mo maradi sawirteeɓe ɗum won kon seeɓe enndan ngaɗi jooɗo kaalaɓe ngonle hawrinde maɓɓe ndeer hawrinde ɗum konnontaaɓe kaalan haala fille ittugol na accugol maire hono fawre jon commune on enndaa waddi ɗum ndu wonno faande ni hono koyseyeɓe sappo ɗiɗon kae gon ko mbindi wino han tawi ittama e golle makko dow sappo e jeetaton wonɓe les commune on enda joni ndi wonɗi ɗaɓal ni enda ɓe tewta ittugol maire o. Ɗum waddi ko faro joni Cheibou Alassane kañum woni tataɓo mairie on enda hoolako mairie on enda no tawa e dekuɓe junngo do ɗerol hono ittol maire on enda nani ko o haalani bandimi Mohamed Mamma.
Waɗi duuɓi jeegon joori ko waɗanayi nimɓe dimma jawdi ko commune on golliri. Woɗi du kanko hawjiti ɗum rafi sagugon fuu wala. Himɓe wuro ngon ketta naforo e mono. Hande ngolooɓe mairie ɓe ngodanana lebbi capanɗe joyi e jeegom ko njoɓaaka. Illu fuɗɗode nde njobdi lewru worru ɓe keɓta ley hitaande. No woodi rafi gaɗol hawrindeji du sayni mine hedde commune amin mo Gidansoli keɓta waɗde hawrinde worre ley hitaande. Ɗum du sai hitande warore noon. Kulle tati ɗe min tokkiti e darde laawol kottawe maire on ittama.
Horejo leydi Mali mbiteɗo Ibrahima Boubacar Keita kañum ndu keñande waddi jahangal nder gallure ñeme ɗo enda jahangal gollal kañum e yigirago hakkunde leyɗe men ɗiɗɗe ɗum ndu konno no ndaar laawol filla hono faane dur duggol e ɓiɗɗa bonɗa kañum e kulle gaɗoje e ley Sahel. Yeruno faware jonde konnani ko hurtan hokkal labar wiyeteɓe les Sahel ɗo enda leydi Niger wi hono hoorejo leydi Mali ko waddi ɗum ɗo ni warayna illunu heddi hono balɗe jeɗɗi ni enda ko hawrinde goɗɗon waɗanto hen New York dow inde faware jonde faabade hono fedde soogeji leyɗe meɗen gonɗe hono le hawritoɓetede G5 Sahel nde endam. Ɗum ndu konnan ni gam batte tewtude hono ko watko tawe hono fedde nde heɓanama jawdi ko gollitirto. Noon ni batu faware jondu konɗan batu odu konɗan ni hono pirtol ko eno enda e dow filla ko darto enen dogan duuci. Ɗum ndu konɗan ni hono ñalande no won ko itta a talata o won ko ɓe gaɗi ɗum dow filla nawallaji nawalla mbiyeteɗo choléra ko reedi ko dogginto deyeɗi no tuurna yimɓe ɗum enda. Ministére hawjinde filla jamɓalle yimɓe e cellal kañum woni ko faware jonni konɗan ni waɗi ɗum ko ɗum waɗade konɗo waɗa kana gam fa ɗum yaaha e dow darde yimɓe wuro ngo enda haaloɓe nanne tawaɓe tan enda. Sembe kettin nano mbiyeteɗo Halaru Cheibou goto e golloɓe ministére nde enɗan ko haaldo filla nde ɗo jande e pamtinol.
Tawaɓe nder duro ñawtol nanguɓe choléra fuu kawra gam famtinde himɓe ko heɗa he gomnati nde Allah waɗi ñawgu wangi caka himɓe e ko heɗa e tawaɓe nder cakantaraji ɗen fuudu. Himɓe anda du ɗume wawi hokkude ñawgu sembe e no hani tokkire ko mosola maggu heɓo. Min kolli himɓe noɓe tokkirta wakkati neɗɗo maɓɓe ñawi illa wuro fawar nder loktoroji. Min kolliɓe du no nokkuje ittaɗe to ñawɓe ɓen paddete kani hawjure. Warɓe to hawrinde ɗen fuu paami ko wi'a ɓe ƴami du loktoroɓe ɓen jaɓɓoroɓe no liri gan deɓe gare loktorore wuro ton ɓe jogoto ñawɓe maɓɓe sey ñaw gundu waɗa sembe.
On risque de cacher des malades à la maison, la maladie va se propager.
Har filla ko darto pirto ɓaldu konnan sukaɓe rewɓe ko watta jeegon fiyoɓe bal kaen woni ko suɓa ɓe duuɓi sappo e joyi ya duuɓi sappo e jeetati ɓeydu konnani suɓiɓe woni himɓe leydi Amérique gon wadduɓe jahangal ɗo ene dow filla fa walla ɓe mbawa gollal ngal ndenene ka kamɓe sukaɓe rewɓe suɓa ɓeydu konnani ɓe gartana dow inde leydi Niger dow filla ko darto gollal ngal tawi fondi teke. Gomnati leydi Niger geɗi mum no hen, gomnati leydi Amérique geɗi mum no hen fande e fedde sukaɓe rewɓe wonɓen tindintini e le filla ko darto yaadu yesso. Sembe kettinon nano hono fande colonel major Djibril Hima ha miidu laati kawon hoorejo fedde latol bal e leydi Niger do filla ngal ɗo jahangal e kulle ɗe enda.
On a toujours dit que le sport en général et le football a part.
Wakkati fuu himɓe no bi'a ko fijoji coññinol ɓalli misali lattol bal en no lawol ɓeydari sukaɓe ummatore leydi. Hannden Allah e lattol bal gol sukaɓe rewɓe suɓaɓe ɓe jahan États-Unis ɓe keɓan lawol andede e ɓeydude andal maɓɓe du no waɗo du ɓe keɓa lawol joɗade ton ɓe janga na ɓe golla. Ndenne sukaɓe ummatore leydi meɗen soƴƴoronade fijoji ɗi gaɗa. Miɗen jetta ambassade mo États-Unis o kan fuu e fedde de gomnati du no hani hokka yimɓe sembe. Yimɓe leydi meɗen no kaani paama ko ekkitaade lattol balgol du hana mere.
Comprendre que le football permet aux gens de s'épanouir de manière saine au lieu d'aller faire autre chose.
Nani wontir jokka e jettiga yewtere men pinnal hannde yerno mbinomnide commune Matameyi wonaande département mo Kanthier région mo Zender ton gonɗeɗen jaa hara filla ko darta yewtere nde ɗum du konna dow filla saɗoromaji hara filla joɓol janngal kañum ittugol itte ɗum du eɗen anndi commune ji kewɗi leydi Niger no wori saɗorma majjum ndenne ne kadi konna himɓe wurɓe e nder faande leydi ndi ene wona himɓe ujunaaji capanɗe jeegom e jeenayi on limorol an duɓinaɗe sappo e ɗiɗi bandimi yehi ton endal nene ne kayni Assoumana Sina ele jahangal makko du konna ni o yewtidi e faande mbiteɗo on hono Issouf Amadou laatiɗo kañum on enda ni hono kawono maire mo Matameyi nani ko haalnimo dow filla majju.
Ces taxes-là rentrent très 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 difficilement.
Ceede jangeede ɗen no naatira e cattirka wooɗi du ñalaande warde ñalaande hitaande warde hitaande ɗum woni ni iɗum soƴƴoro gaɗanom jama'aaje no ɓeydo ceede janngal ɗen do no ɓuyto. Himɓe njiɗa joɓol janngal ko ɓuri mettidomin du woni himɓe tawaaɓe nder gallure ɓe njiɗa joɓol janngal tawi le gallure himɓe wuro keɓta warooɓe walla far gaɗo laabi hiite lantarki ndiyam ko yarte e kotoroje ngurnal le ladde no tiiɗi sanne amma nder ɗum fuu tawaaɓe nder ladde ɓen ɓuri yoɓude janngal ley commune amin mo Matameyi o janngal amin fuu millioji sappo ummoto nde min kecca ba feccere fecco nayaɓogo min ngaɗi kwatte fuu min keppi laamiiɗo wuro ngo kanndu o walli min ceede keppi naatude ko wonni no wallamin ɗo hannde kan woni janngeele luuɓe jaɓteeɗe jeɗɗiire ɗen kaano min jettirii ɗum Allah miɗen ngoodi luuɓe ñaamooje jeɗɗiire fuu no woodi ceede janngal naatooje ko wonno wallamin kadin no min ngoodi galbe dabbaaji potorɗi e dabbaaji mawɗi ɗe wallooɓe amin ngaɗanimin galba dabbaaji mannga ngal no projet SNV ñiɓani min ɗum ngal dabbaaji potorɗi ngaddo illu duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e ñayi projet passeur mo leydi Danamarka waɗani min ɗum ndenne saabe luuɓe ɗe waɗi ko commune on no wuuri hannde himɓe gallure nden walaa fuu ko mbiyamiɓe saana ni ɓe mbayla jikkuuji maɓɓe ngam iɗum ɗon ɗum haɗa yahdu himɓe yeeso ley commune uji région Zender ɗi fuu wona mi woni miɗo sifo hoore amin noon commune amin o cifeteeɗo noon ngam misaali ngon miɗo hokkam nde rawani ngarnoɗon on tawannomi le bangeeje miɗen pilo hoggo to min luɓanto mairie amin min ne ko ngarmi mbimi fadde an dillude le mairie o no haani tawi min keɓi hoggo amin mairie ngomin ñiɓi Allah ne wallimin min ñiɓi hoggo amin mairie e ceede amin haala
construit sur notre propre fond.
Ɗum wonno fawar joni maire mo fawar joni du konɗan ni honoon to ete Matameyi ma kadi mo Assoumana Sina yewtide e makko dow filla joɓol janngal ittude itte joni se min ceyna on ceynaani mawnde ko min ɓeydi e nder golle amin ɗon e studio kalangu kam wonno yewtere mawnde wattende e ɗemle meɗen germare kañum e hawsankoore si Allah jaɓi du konɗan fuɗɗan ele ñalaɗɗe endan dow filla ko darto fa hannde ni sen koƴa hawsankoore watta kenani ñannde ase yannde joyi e mintaji sappo joyi fuɗɗoto germare nde du konɗan ñannde alal yannde joyi e mintaji sappo joyi woni ko fuɗɗoto noon ni faware joni du konɗa ni ɗum fuu ɗum sigilama ngam batte fa tawe hono heɓama e dow radio capan tati e go'o ɗimin gomiɗen gollude e nder leydi Niger fuu ndenene kayi ɗo ɗo mbawi hedde min si Allah jaɓi du e hawsankore mamma ada woni ko watto hono yewtere nden noon ni fande e germare du konɗan Balkisa Hamidou si Allah jaɓi du konɗan ɗum fuɗtanani ƴuwde hono faware joni du konɗan hono ele ñalaɗeɗo ase garo e Allah garowal ngal endan dow filla ko darta natugol l'école lycéeji ko watta altinel sappo e jeetati lewru septembre 2019 e jeɗɗi kam woni ko yewtere nde fuɗɗirte dow ɗum woni ko habaruji e fulful tili hannde assalamu aleykum mbalen to jam waali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum